sisi level zao. Fake MCs sina time non, taka mpinzani sisi size yao. Hustle zangu nyayo zangu recap it. Proper proper pro profit ndo asili za Alden. Hata nkutana nao sina story now. High labda size yao. Nacho wazo nachotaka ni kumeki mkwanja kakiu na pini. Jachie ninavyotaka hata kama upendi kwepo kati nazi zako simpangie kuspendi. Siku shana wafurai ila staring awawi. Kama bado tuko high basi hakuna uchawi. Rafiki wa kweli mani and that's true. Au sio majani tuko juu. Yani back na shine. You better go for yours while I go for mine. Holla.
Kila siku tupo juu, hey. Hawezi gusa moto huu, hey. Si so size yao, hey. Si so size yao, hey. Kila siku tupo juu, hey. Hawezi gusa moto huu, hey. Si so size yao, hey. Si so size yao.
Yo, come on, Ducky. When it's a master wa freestyle, like a chief rocker, bado napiga TikTok. Tumeanza wakalisha way back. Tushafunga ndoa na mtam shenga ndo hip hop. Dawa ya machizi, ugonjwa wa warembo, yeah. Paparazzi na scandals, mabinto na show mapendo. Antaka number rookie wane. Taka pa juwe slani, tuachumishe mboga flani kama jani.
Vipi DJ ya upige wane na unasikiza geto. Hizi voko jundani, hizi voko za mbigia nyeto. Mkata hiyo instrumento.
Usishindani na sisi utakuwa momento.
Ko rapper mwenye mistari na ladha. Mtu mzima aka mimi, aka brother. Wenye chuki wamepiga mbizi maji ugoko. Wachawi walisha diri, kazi kwenu wanoko. Hala.
Kila siku tupo juu, hey. Hawezi gusa moto huu, hey. Si so size yao, hey. Si so size yao, hey. Kila siku tupo juu, hey. Hawezi gusa moto huu, hey.
Leo umetema rhymes jiwe mkumi jiwe mshiri ni msukate anders oblonga time kubali ni 90 degrees no time for bullshit na kaga tuna guns mgagana upo juu na tibu fungus shimo limetema mistari kibao tundani offense acha shengaa bas kama utak bas vitu kibao tunapata kama hash na dash dash na hash dani ash crazy. Boom kama kabo, trikwiti wanja fisi. Hizi flavor mbaya hizi zinataka zifukuze inzi. Bado zina utamasit, bado zina kavi. Bado zina diss my snitch. Ni jaji joji hush. Diss me kwenye lines, diss me kwa machizi. Mbuzi mpuzi, fusing pumbavu toka juzi. Na kilo tapo hema luzi, kilo tapo hema luzi. Oh set.
Kila siku tupo juu, hey. Hawezi gusa moto huu, hey. Si so size yao.
Ilale baba, chapa ilale.
Chapa ilale.